ilaahay mahadla ilaahay mahmagaana ee gudoomiyaha baarlamaanka iyo kuxigeenada iyo wasiirada iyo dadweynaha qaybaha jeeshada saraakiisha saxaafadda salaam aleekum salaam ku baad mahad ilaahay isku la sii mahmagaa dhawaayo ki walaalnimada ee runtii safar dheer oo safar shaqo ay ka boqonaayay insha Allah safarkeena badanaantii safar guule runtii idaas ka mahmagaa mahad ilaahay isku la runtii kuma nagaana dadaaladii oo gobolka boqol ku dhii oo ahaa dawladdiidka laga dibiin runtii idaan kama nagaana ciidamada walaalaha Ethiopia iyo dadaalkii ku jeesteen iyo ahaa ciidanka military iyo nabad sugid iyo booliska iyo maamulka koonfurta galbeed ee Diishay iyo dadweynaha qaybaha shil duwan runtii arinteedan walaal baan aragay arin guule oo runtii goboladan dhan nasteexan naga doonta biidan Ilaahay Kariim inii oo cadawgaas jabo aan Sheekh Muqtar nigeey ku soo nabadeeyay roog oo soo aragtidisna aragtida dawladda iyo nigeey ka wada hadlo hayaan taas nabteen arin guule oo dalkaan aan korortiyo way rajeeyaan aan safarka ka kooyno dhibaato wadan walaato gudambeeyna dibshir loo ku maarama doono insha Allah ee jidita furmo doona dadka nabad naga doona markii idaas ka maandaga dadweynaha qaybaha shil dumar koonfur galbeed way la arintay la dhawaay waanay ka shaqeeyay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh